Banna go kutambula kulabo kudda kunyumya teno kuyaze mikwano. We kulola byotya.
Sosotorotwe kubingira tuletete bijjabirwa.
Ebijjanese byamanyi sagala sugasugano okuntano omunwe munnange kiwagu kyani. Terera nenkuwe byange.
Sosotorotwe kubingira tuletete bijjabirwa.
Naye mmwe mwakula obukoda ensimbi za bula. Labayawe munnyima engalo obugalo. N'embuto ne mugana. Bulungi nange ninga jjenje erigaba okugulu kwalyo mbawadde ekiwato kyange jambudde mbunyamawanga ngenzimbi etuunya ebyalo yawawe situsenze naye lwakuba tezinnawera ekisinga kunnuma mbalabi bye banjogerako ebingi nga bwensuza obumome nga bakiraga batula Jova musinga kusawa Ate siba nenye nage walingira tuzuma Tupa muno tutamuli Mbone wachimanya tukona Wamaka tonda wange Zito menga chumpate chinyongira chizima Olono nekubenga lobo galo Namu abayambi wange Sivera vile nganze nja kuweba zanga Bawanzo kujja kumo kama yeka buli omwamu weje yetaaga kubanga ye musasuza omukulu kyokka ku byenda byebingi nebaza Katonda Mukama atambuza amawanga nendaba ebirungi nyamunga n'ebibinfofolo
otambulangako munnange oluganda be n'omanya bifawala
agamawanga gowulira beno ge mutenda nti maganga mavundu nyera wava n'obusegu Abasajja ate n'abakyala afumbira abakyala Angi byonna babikopeyo
Otambulangako munnange oluganda Gwe n'omanya bifawala
Wange tunuulira firimu abeeyo ze bazannya Ssebo nga boolesa obukubo baayina mu bubi Abaana baffe ne bakopa
Otambulangako munnange oluganda Gwe n'omanya bifawala
Naye nga kimala byetaabeeyo okukola batusinga Abayiiya balungi nnyo Buli kitundu n'ekkolero
Otambulangako munnange oluganda
Nange eno yasawa petu nyikiro kukula Okweba kembolira tutyo tusigadde mabega te bali ne batubanga Sonne mirimi gy'amaanyi n'egy'obukyafu bano naffe baddugavu Mujjukire emirembe gy'abaddu nga bakola nnyama olwaki tebatuwa ku nsu Tekimu mu bawananga bwe balina amagezi ate ffe ne twenyumanga N'okwetulumbulanga tutyo bafirika bannanga niyatulumba obusi Ngaba kwetu kumbulanga tuti Yeri basakanya bopi wabutu tunaba Kano kawate banange Nobu tegeliza kakati butami wano Mufiti nofunira muye uwa Kotokera bano linda vye chusa Nekana tuwe basaba koze tuwe yanziza
Manafe mwibara kwa kosi tuwe yanziza Mutu tante kumulete Abake mwibara kwa kosi tuwe yanzenyo Mutu tante kumulete
Mwangi zekala loli mwogo
Mwana
n'omuyigiriza okukola biri ku mulembe
Mwe
yuno mwambyo Anonya penzi nunje yomuwendo Njezi vye nagawa Inamba ze moto kuwange tozinonya Godo ni azikola Kwe agala mazago kunyo mayonjo Yoyo wafaoja Kula mwamu seja kola na masati Atenga kamulemba Wandike vita moyo guna kuzigwa Ina yamba na balaza Mfumbire dunjiri kumulembe Awange nende venuji Alimevi mulina tulete radola Nyebone pauli Mubyo unambuzi musajja wa mani Uwapai kweta jeri Mubye mpulizi ganyasya batu tumbude Teka dauli ugezi Gwe byabagwana Owa porofesa ne takitali Na bana